La Vision.
Amepiru ya kinchela.
Oh yeah.
Freddy Peter. Blood.
Ujana ni pepo wa rochafu. Bado na kupenda be my wife. Wala usidoubt na hip hop. Niamini niwe wako na rimlavu. Ukinyo suna maziwa bado etoleta man. Adam bila hawa kumbuka ilishindikana. Kimbiza kifuri changu mwenyewe. Ni bora kifaranga na yomba ligi na mwewe. We live and die but I'll fight. Japo nimekosa makosa yangu leo akavunja umoja. Epa can no more cry. Funzo mesha nipa. Nimejifunza tamu ya ugali mboga. Vita vya nafsi mwili utaluzi pumzi. Bure mama ni konde. Nimeshaanza kuwa si shule kuchanya pombe. Leba girlfriend. Kifo cha mendia kifapanya ni mzembe. Natambua najua vipi uliugua. Ulipogundua na kula dawa bila kugua. Ganje na wezaje kutute nga malaika wakati ompia mama analalamika. Nimeacha simfuate na wanasa bata shamchunguza na sasa napika mchichwa. Vipi nkukose, you have all I wanted. Baby I'm sorry and back in our business.
Nimekuwa mtumwa wa pendi penzi lako baby. Nachotaka ufanye upendi wapi upendo nami.
Labda ni ujana mboli ni tofahamu. Tukagombana kwa utovu wa nizamu. Bastille, yo my dream. Ulinipenda sina jina vipi mkwache kisa fame. Tambua mamangu ama human being. Ligi ndogo ligi kubwa zote piga chin. Makui, yo complain nimeconsiderate. Nafsi na ni blame nilifanya mistake. Love mpaka hate. Nimekusafirisha msafiri safari hate. I regret. Wendo chago langu hila tu binadamu. Dolo nifanya nkaferi so usinweke bet. Wamini mkono wangu zaidi ya to speak. Nebo vijiko vya uteri mageri. I'm no longer playboy. Tugari ya ito ya nipe na fast to enjoy. Na unisha jelewa uwa na kadi na isibadu wa vitoshi. Ndomana na kudedicate this song. Niondoe zi stress in my love usini chesi. Cause you deserve when you have all I wanted.
Nimekuwa mtumwa wa pendi penzi lako baby. Nachotaka ufanye upendi wapi upendo nambi.
Being just no maswi. Nakosa nakosea I'm not a masi. Baki tugeza vunja tofauti. And just come closer pate selfie.